VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabey anga jimaatat galgala keessa saala ma folakka jal qabey anga sa sadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab Nagan Kenya bakka jirtan maratti sana gaw dhageffato ta Kenya tamoltan amaji 26 bara 2018 keessu mesitun keessanarra antu jube horati
abarotolian sorala ke todu sanitti ma bidrun torban kan keessa bakatto ta bate de mto kunanno yemeni gergale nami haga sotto ma keessa turmate walta jini forum ya dunya devos wodalandi tau jir kore bulcho ta afrika mo iftan jalqaba mata wodu keessa tokko
Partin madrak ehade gilalcha komunistumma itti ciccejirun rakko biya furmata kennun dandau jada part odu ke satt gabasa qamna motumma nanno oromia himanna sane addan kutey namota hikuf murte susa kan ilalen odu boda gabasa jira hala yero kabiya ratte sabay malen gabasa esan ilalchise conference in tokko finfinne ke satt gege samera qoppi addagara boda diatu qam hanga tumro saganta genyat no lin turajenna magotumma oduf sora
motumma nanno oromia namgara kumla mafwayi hida jiru hida ke sahike jari kunin hagito ko ka hida murtini sani ratriate fitachu fidiate hagito kammo ka murtini sani tide mujirtu ballin do kana odundu bati deben akrabi karqarsa tokumma mot dabilen karqarsa tokumma motumota lamjadanite torban kan kesa bidirun bakattot bate deme tokko bisan kesa gargale yo kam dikata nami sodoma calan kesa turmate fulan bidirun kunit gargare gara garabba Yemeniti bi Yemeniti akrabilen tunjedaniti adod abi sane dursi addunyatte mut jiru rakje ummat kan harakke ko saba su dandahanille botin kun gargal bidruno kan botin gargal konene warra seer male nama gurutiyu garananno jibutiti jarkan guretin demu jira nam ke saddumat ke sa agi guddane somale kan ammo nama etiopiat barkum lama fi kudani torba qof ke sa ganne dabrejechu nama fi warri jireni tammate fi age to kammo jiren wayya barbaadi yaw kuma sadde tammi torba tahani gara nanno yemenetti bakachuf bi tantu galuf achit bakate jari konen bi yota afrika gam ba ke sadufe demma du afjirena europa at bakachuf nanno gar yemeni bankan ratti yo heddu nama kum heddu tganum gar nan jeddu dumata kutkum mamot mota jedut akpartin medrek jettutti adwawin yad siyasa komunistumma qabu fi rakko bi tanati falata hu ndanda rakko siyasa etiopia ti partilen duga anjirani gamum jirani yu ya mamanitin falit barbadu wanna rakontun foramun dandetu jira dabi kun ibsar dabasel maleskacho amahto dutan werge jalanne
madra kar ibsa barre faman basen partin biyetti bulcha jiru tarkam fi fudate gati dabsi sera wali galte siyasa abjeche damtota akahi kufi makalawi ka cufu ta'u murtesu sa bodasi hidattoni siyasa fi kannen yada sammu sani abjeche idaman harka calan imba injiru kun olola siyasaaf jecha kan godame shakki jedhu ummata giddutti ume jedha ehadi tarkaanfii fudhataa jiru biyyattii bulchuudhaaf kan haala mijeessu malee rakkoo uumame furmaata kan kennu miti kan jedhu ibsi kun kanaafis warra ehadigitti ifatti himamuu kan qabu rakkoo uumame furmaata arguu kan hin dandeenye ta'uusaati jedheera Ibsi kun waamicha dhiyeessan ehadig gaafii ummataa deebii akka argatuuf kanneen biyya isaanii balaarraa oolchuu fi mormitoota haqaan hojjetanii fi kanneen biroo waliin rakkoo fi furmaata siyaasa biyyattii irratti mariin biyyoolessaa gaggeessuun haala danda'amu irratti marii hatattamaa gaggeessamuu qaba jedhee jira. Gaafii wal fakkaataa dhiyaataa ka ture ta'us ehadig hin fudhatu jedhee itti gaafatamaa hariiroo alaa itti aanaa dura taa'aa akka ta'an madrak Profeesar Bayyana Phexros yaada kennaniin.
Sirna waalaa yemmuu hunda gara alle yennis waliin taqwaamuun ande libboonoo yemmuu taatu.
Duraaf booda haala ta'utu jira mormii uummataa onnee tokkoon ta'anii ba'anii gaaffii jiru wal taasisuu irratti wanti hafu jiraa jedhan Profeesar Bayyanan. Ehadi garuu gargari qooduudhaan sana kanan godha jedha hoogganoonni siyaasaas ta'e uummanni immoo kana hubachuu qabaa jedhaniiru.
Kori ministerota jala Afrika arad finfinne turumate iftana mokor bulchota Afrika tachun finfinne jalka bulchote toni hori Afrika ke sabadura wufi matadure gargara ratmaria chufia ujiran. Itgafataman parti Afrika kubba bulchitu ENC hajaj siyasa maluman presidente Afrika kubba ka amma Jacob Zuma ra. Fuda de mubannani tubbit itigar galajed ogeyoti jedani ogeyoti siyasa Afrika kibba itigafataman parti Afrika kibba bulchitu ENC bulchitu Cyril Ramaphosa akumo geesati ofegechade mubannani worri Zuma de garu itide kameten siyasa Afrika kibba kilebu sudan da jedani Afrika kibba presidenti isani Jacob Zuma biyitane dubatti ndeme kilebu suf de ma jedani tini itigafatama partumaller namdibi irran filatani namen mantanetin filatan kunene gannittanu keessatti gannu dufujechu presidenti Afrika kibba taufi ENC fulaboyetin dorgom tamantan jikasu jirtantu radoni VOA saganta fano remote. President in America Donald Trump yoar rakor waltajja dunya World Economic Forum ka Davos Switzerland taw jiratti karor motumma sa America sanfannu kana mo America First jede dubatiratti dureyota fi abboten siyasa yo dinagde America dabalamane bua guddo irargatane jechun dubat yo American guddatta dunya lenin guddatte jede Trump yo kora WEFP ka World Economic Forum jedan kaniratti wan karor motumma sa dubbat guddinne America nam hagin qamnetti jala bua argachu jira bua argachu qofaniti tin fucu jira jechun dubbat tunenammo addunyaayyu nam cufayyu bua busu dandeetti jeda America nam ufuyyu do wan qabdu nullen kun amalle guddachu majira jeda President Trump adosila partin siyasa America tin mormet parti Democrat jechu adosin sila ganne da barta America moote dinagden America arkishan taman duwat debiti jechun dubbat President Trump. President in America Donald Trump qotabajji dabarte ke sabbalanga adda America ka Russian filanno America ke sisen ufdibachu si qorachu filatan kani ujira gusuf jechuka nami filatan kunen Robert Mueller jechu ujira gusuf jede egemmo du ufra dise jette odun haray argan odutan gazeta New York Times si Washington Post itbas Trump ak ministeri haqa America Mueller gusuf ede tatulle gursan presidentumma esa is gusite jennan anelle ujira bua jede nan lakise jedan nami sila ujira gusan jedan kunene ka Trump le qorachu tjir Russian filanno America President Trump qarqarte ke sisen ufdibachu si nam qorachu tjir Trump ammo gafatani jennan takumayyo wana kana yanelle kana mo hintolchine jechu len dubatan warra odu dara ode sutti tan ode sujir jechun dubbat roketin arrete somotum roketin ar magala Afghanistan gam jiddu jirtu ke setokate nama naga torbe fitte warredu matage guddan ijolle namedduma madesitelle lafti roketin tun ittokate godina gazaniti nami roketitan kan biifit ammatin bekamna akodu iman godin gazani jedutti talibanitti tigafatam fudata himanna amma kananammo yohedu motumman kunene bulchota taliban himata oduna mafqabtanu.
Kala gaajirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota 2000 ol kanneen himannaan adda addaa irratti dhiyaate itti murtaa'eef poolisiin qorannaan irratti geggeeffamaa ture himannaan isaanii addaan citee akka hiikaman har'a murteessee jira. Hiikamuu namoota kanaa ilaalchisee sadarkaa ittaanaa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a haasofsiiseera.
Bulchiinsi Oromiyaa hiikamtoota gadhiisuun isaa irra murteessuun irra darbee jira. Namni akka gadhiifaman murtaa'an immoo walumaa galatti namoota 2345 sana keessaa namni 1538 warra adabbiin itti murame hiikamaa warra bayaniidha. Namooti 250 ammoo warra himanni isaanii adeemsa irra jiru himanni itti baname himanni sun addaan citeedha. Nami 557 ammoo warra qorannoo poolisii sadarkaa san irra odoo jiru dubbiin isaanii qorannoon akka addaan citu godhameera. Walumaa galatti namoota ammasiititu har'a akka gadhiifamu murtaa'e.
Namoonni hidhaa keessa jiran himannaa adda addaati kan irratti dhiyaatee jiru. Kanneen keessaa himannaan shoroor keessummaa irratti dhiyaate mana hidhaa keessa kan jiran jiru. Kanneen akkasii keessaa himannaan isaanii addaan cite jiru.
Sadarkaa sanitti waan tokko tokkoon adda baafne jiraachuu baatullee walumaa galatti namni dubbii siyaasatiin wal qabatee mormii kanaan dura naannoo keenya keessatti ka'aa ture wajji wal qabatee warri nama lubbuu namaa balleessee nama ammo midda gama cima namarra ngaye ala kanafe namu akka bayan murtaye jir
hogganota parti siyasa mana hidha ke sa hijran akkasan hikaman mormin inna ka unamoni gafi kana ero heddu ka sa hijrani hogganota siyasa mana hidha ke sa jiran ke sa ifa mikangoda me hijra
hogganota siyasa mana hidha ke sa jiran sadarka sadditi nanno ke nyerra injirani garumo wari miten sa parti tan ka binsani den sarra jiru warra kana fi ifamni kodame jira namni binsani siyasi wal kabat yo namana jeesin yo kama namara mi dangahin kana achitti ulaga ni tinafu injiru nanno kenya kezat wal magala tsayo ni sanle arara biya le sabu dire demokrasi le balli suda namota parti murmidota ogansa ideza wana kana kana waji wal kabate ka hida jira nundumtu akka bahan ka agartitu da murtinga san koreo jira wachitu atawai din murtae ammo achige sa sababu sani waji wal kabate neka dr mararafa bau jinil dage chani sani abira sabe anjiru unis tawatu maimba jinne abdanna akana no kenyatti namni dubini sa siyasa wal kabate dam tajirani avayani bau kabani kajadu jenno jadu kabnan dense ege undu numa bau prosesi si adensa wando kotoko onni dalamu ojira teyu undu numa bau kajadu abdini si amantara manu kabu
namonni amma difammi godameef kun yomi kan isaan gaddifaman
saati murtin darberra gabe akka manneen sirreessa bisuni harree maqaa isaanii dhaqqabetti wanni isaan uggur hin jiru sanii achi bahu
har'aa kaasee jechuudha
akkasee
hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamuun gaaffii uummati gaafataa tureef deebiidha jettanii yaaddu
hidhamtoota kana gaddisuun naannoo keenyaa fi waan guddaa akka ta'etti amanna nuyi naannoo keenya keessatti ammoo biyya keenyaafis araarri biyyaalessaa qabu namni ilaalcha siyaasatiin wal qoodee beekumsa keessa galuun illee wanni kanaan duraasun hafee naannoo keenyaaf nagaa naannoo keenyatiif misooma naannoo keenyatiif uummanni keenya wal dhagahee ammoo mirga isaa karaa sirrii ta'een karaa seeratiin gaafachuun akka jirutti ta'ee ammoo nagaa fi seera isaa qe'ee isaatitti naannoo isaatitti kana kabachiifachuun immoo akka irra jiraatu uummanni keenya akka kubanuu qabaachiftan barbaanna.
Sadarkaa Taanaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa deemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ayyee isinis nagata badda.
Saatiin amma galgala keessaa 2:43 asuma biraa immoo waaree booda 12:43 ta'eera. Jimaata akka dhiyaatu wallee biyya alaa kanaan gara sagantaa feetti ce'en.
Your name, it must be the weird, it must be the ear, cause you be popping, heard you get it popping, oh, oh, oh.
ማራያ ኬሪ ወለሴፍ ህዱ ገለተይፈት ከጠገኘፍ ዱብስነራ ሃለይሮ ቢያከሳ ራቲ ሰባህማን ገባሳ ደሰን ከጥንጠለ ኮንፈረንሲን ተኮ እኛ ካን ፍንፍኔ ከሰትገገ ፈሜጅራ ካናላልጂሴ ጃለነን ከቆጴስ ተቀብድ
አባታይታ ብሮድካስቲ ኢትዮጵያፍ ዳይሬክተር ከታአን ኦቦዘራይ አስገዶም ሰባህማሌ ቢያቲከ ሳህር ከጫላ መቃደውዳን ሃንገቶኮን ዋን ተኡ ሂመለ ገባስተን ካኔንሞ ገባሱ ዲፍተን ሃንገቶኮንሞ ሐመሲላ ገባሱ መልተን ኢንገባስ ነጀቹን ኮመተኒሩ ዋይ ወልት ቡኢንሳ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ዋኤ ወልት ቡኢንሳ ናኖ ቡኖ በደለ አከሱማስ ዋኤ ሲርባሃ ጫሉ ዲሞቲ ኦቢኤን ኢትኮመተሜ ከሳቱሬ ገሩ ዋጅረ ኦፒዲኦ ራ ኦቦፍቃዱ ተሰማ ዳበቶ ተስተኤ ቃሞተ ማራከሰ ረኮጅሩ ኢቱ ሂንዶክሲን ኢፈትከ ኤ ዋንስረቹ ቀበን ረቲ ዱዱበተሙ ቀባ ያደጀዱን ቀባ ጀዳን ማሪንኩን ካንስላ ተኡ ቀቡር ቱሬ ጋጌ ፈሙሲ ዋጅሪ ብሮድካስቲ ኦፊስ አዩ ኦፊላሌ ዱፌ ኢቱ ሰባሂ ማሌን ቡልቺሰና ኖራስ ዱፈኒሩ ተ ጫላቲ ማሪቡ ቀበ ሰጋጌሱን ኒደንዳ ማቱሬ ጀዳኒሩ ኦዱጋባስቶን ኦቢኤን ኢፍ ሰባሂማ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኮንፈረንሲ ካናራቲ ናፌራሚን ሃፋንጀቹ ዳን ኮሜ ካዲየሰኒሞ ኢትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦኒጉሱ ጥላሁን ኩን ዶጎጎራንተ ኤጀቹ ኢንደንዴኙ ስረቹ ቀባ ኤርጋስ ገኘቲ ጋባስቶታ ካናዋምኔ ጀዳን ዳይሬክተር አባንጎ ብሮድካስት ካታን ኦቦዘራይ አስገዶም ገባስኒ ስሪ ህንታኔ አከዲያቴ እና ኢብሰን
አንዳንዱ የሰራውን ስራ ብናየው ላይሰንስን የሚያስነጥቅ ነው የሚያዘጋ ግን እሱን ለማድረግ አልተፈለገ
ተቆጥቆ ዋኖጀቴዮ ኢላለ ወረቃ ኤሃማ ሆጂሳ ካንሃርካ ቡቺሲሱፊ ካንጩፍሲሱዳ ገሩ ሰነጎቹን ሂምበርባደሙ ጀዳን ኦቢኤንኢቭ ዳይሬክተር ከታአን ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ገመሳኒቲን
ብሮድካስት ባለስልጣኑ ራሱ የሚያጋጭ ነገር ሲያወጣ አለብርም ወይ በዚህ ጽሑፍስ ራሱ ነጻ አርጎ
አባናንጎ ብሮድካስት ኦፊስ አዩ ዋንወሊን አሁን ባሲ ሂንቱሬ በረፈማዲያት ከነከሰት ኦፊሳ ወለበጎቹን ሚዲያ ወረካን ቀቃጅራጀ ደኒሩ አከፈከኛትስ ኢንጂነር ወርቁን ወልት ቡኢንሳ ቡኖ በደለ ከሰት ኢኤንኤን ኤኙን ጫላት ዋይ ኦሮሞፊ አማራ ጀደ የሮገባሱ ፈኪንት ገርጋራ መሶባ ካና ፈኪንኩን ስሪሚት ጀደ ካንገባስ ኦቢኤን ዳጀዳን ካናላልቺሴ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ፌደራላፊ ሚኒስቴር ከታአን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኢብሰከነኒ ቱራን ሰነሆርዶፌሙ አባናንጎ ብሮድካስቲቭ ዳይሬክተር ከታአን ኦቦዘርአይ ካን ዶክተር ነገሪን ዱበታን ሰነ ኢላልቸ ዱንፋ ሳቲ ጀቹ ዳን ዱበቹ ሳኒ ኢብሰን ኢንጂነር ወርቁን ገመካኒን ጉድነ ዮካን ኩፋቲ ኦቢኤን ከሳፍ አባን አንጎ ብሮድካስት ቆደሂን ቀቡ ጀቹ ዳን ጋፈተኒሩ ዋጅረ ብሮድካስቲንግ መቱ መሳቱ ኦጌሶ ሰሳደ በለቴ ወለባ ጀቹ ዳን ካን ጋፈተኒሞ ኢት ጋፈተማ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን ኦጌሶኒ ገባሳ ወልት ቀበኒ ደበርሰን ወልት ደታን ቀቡ ጀዳን ቢሊሳፊ ካንገምቶ ኮፊ ሎግነ ታአኒ ሆጀቹን ገመዋጅረ ብሮድካስቲን ሃንቀና ቀባ ሎጊቱ ሙልጣታ ጀዳኒሩ ሰባሂማ ሃንገቶኮ አከዳለ ኦፊት ካኒሞ አከዳለ ኦርማ ጉዲፈተኒት ኢላሉ ጅራ ጀዳኒሩ ኦቦዘራይ ገመሳኒቲን ካንሆርዶፍነ ኢላለ ሁንዱማ አስረቲ ዴሱን አከሂ ከብራሂን አርገምሲስነ ያዶ ቀምነ ጀዳኒ ቶኮቶኮ መቃና ጀዳን
ከሚሊየን ማደራሽ በቅርቡ የተላለፈው የኦሮሞ ወጣት ተነስና አዲስ አበባ 4 ኪሎ ግባ የሚል ዘፈን ያጫሉ እንዴት ላይ ይተላለፋል በፐብሊክ ሚዲያ
ጋልማ ሚሊየን ሚከሰት ይሄኛ ካና ደርባ ከቱሬ ቀሮን ኦሮሞ ከይ ፍንፍኔ 4 ኪሎ ሴኒ ጀዱ ስርብ ሀጫሉ ሚዲያ ኡማታረት አተምት ከለቲን ደበርሱን ደንደአም ስርብ ፈረ ኡማታ ሰባ ኦሮሞ ሰባ ብራ ወጅን ካወልት ቡሱ ፈርደ ከኛች ሲቆጳ ይሄዳዱ 4 ኪሎ ሴኒ ጀዳ ስርብች ቴሌቪዥን ኦቢኤን ካለቲን ደበርሳቱሬ ቡሌስ ዴሰር yaddo gudda umera jedani
ye oromo huz tebeddilewal tetekami adellem yemil melekt mannim yibelaw man be public television indeza bileh masteralef tikikkel adellem
umman oromo midamera wanitti gargara mehin qabu amsa jod enyu yu hadubatu televiziona ummatarratti desun sirri miti jedan Kuka sabaa sabaa hima ummata arratti dhiyeessuun sirri miti inni jedhu heeraaf seera biyyatti cabsuu hin ta'u maraafuu kanarratti gara boodaatti deebina. Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee ilaalchisee akkaataa OBN itti gabaase qeeqamee jira. Ummata Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqee 1700 kan ilaaleen sabaa himaan federaalaa ituu hin gabaasin hafan. Isaan kun lammiiwwan biyyattii ta'aniitu jirani. Kanaaf OBN gabaasuuf dirqamee jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa dhimmichi walitti bu'iinsa sabaaf sablammootaati jedhee OBN gabaasee hin beeku uummanni buqqa'e ka dubbate warri gamasitti malee qabatamaan dhaga'eeraa jedhan. Raayyaan ittisaa sabaaf sablammoota hundumaa kan of keessaa qabuu fi ittiin boonnudha. Biyya keessatti qofatoon taane Afrikaa keessattis wareegama baasee jiraa ka jedhan obbo Fiqaaduun itti fufanis.
ነገር ግን መከላከያ የሰዎች ስብስብ ነው መላእክት ስብስብበት አይደለም እንደማንኛው ፌደራል ተቋም እንደማንኛው በግለሰብ ደረጃ ስቶች ይኖራሉ
ራያ እጥሳ ጀቹን ነሞታቱ ወልት ቀበመ መለ ወልት ቀበመ መለ ካሚት አኩማ ዳበታ ፌደራላ እሰካኒዩ ሰደርካነ መዱንፋት ዶጎጎሪ ወጀታሙ ንጅራታ ዶጎጎሪ ሮጀታሙ አኩማ ኡማታፍ ዳበቴቲ ቄክኒ ረትዲያቹ ቀባ ጀደኒሩ OBN walitti qabee jeneraalotatu balleessee jedhee hin gabaasne jeneraalota waan gaarii hojjetan jedhanii buqqaatonni dubbatan tokko tokko akkuma jedhe kanneen badii geessisan maqaa kaa'ee jira garuu sabaaf sablammii qoodee miti jedhan kanas gamasitti malee qabatamaan kan arge OBN gabaasee jedhan obbo Fiqaaduun. Walitti bu'iinsa daangaa irratti loltoota rippaabilikii Somaalee irraa dhufantu argamee jechuun gabaasuun OBN waraqaa eenyummaan isaanii harkatti waan qabameef ta'us dubbataniiru. Oromoon lammii Itoophiyaa akkuma ta'e walitti bu'iinsi daangaa sun kan bulchiisa naannoo lama qofa otoo hin taane dhimma Itoophiyaas ta'ee ilaalamuutu irra ture jedhan balaan biyya irratti yeroo dhaqqabu muummichi ministeeraa deemee daawwachuutu irra ture. Kan ta'e garuu sabaa himaan federaalaayyuu dubbachuuf hedduu harkifatan jedhan maraafuu sabaa himaa fi walabummaa yaada ofii ibsachuu kan ilaaleen heerriif seerri biyyattii maal jedha ogeessa seeraa Batruu Dibaabaa akka jedhu.
Dhimma bilisummaa pireesi fi sabquunnamtii irratti kallattii seeran jiruu fi goshumaalli biyya keessa jirullee gargar ta'uu wanta agarsiisudha. Heera federaalaa keessatti keewwata 29 bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii akka jiraatu isaan kaa'eera. Namni kaayyuu jiddugalummaa eenyuyyuu malee yaada isaa ibsuuf bilisummaa qaba. Bilisummaan kun biyya keessattis ta'ee biyya alaatti daangaa osoo itti hin godhamin jechaanis ta'ee barreeffamaan yookiin maxxansan bifa ogummaa aartii yookiin toftaa tamsaasaa filate kamiyyuu gosa odeeffannoo fi yaada kamiyyuu walitti qabu. Fuudhuu fi tamsaasuu of keessaa qaba. Bilisummaa pireesii fi sabquunnamtiiwwan kanneen biroo akkasumas kan ogummaa aartii uumuu mirkanaa'eera. Bilisummaan pireesii keessumayyuu mirgoota kanaa gadii of keessatti hammata jechuun qorannaa duraa bifa kameeniyyuu kan dhorkame ta'uusaa yookiin all forms of censorship is prohibited jedha weeshinii lisaasaa. Dabalataanis carraa odeeffannoo damtaa uummataa ilaaluu argachuu. Jedhee itti fufa. Kanaafuu bilisummaa pireesii fi sabquunnamtii biyya keenya keessatti kan eegame kan ragga'e sadarkaa heeratti eegame jechuudha.
Waa'ee bulchiisa naannoodhaa fi mootummaa federaalaa gidduuttoo maal jedha?
Inni biroodkaastiin aangoo eenyuuti kan jedhu kana ibsuufillee biyyi kun sirna federaalizimii akka hordofu erga kaa'ee booda aangoo naannolee fi aangoo mootummaa naannoo federaalaa jechuun bakka lamatti. Adda erga baasee booda aangoleen kunneen wal qixa naannoleen aangoo mootummaa federaalaa kabajuu akka qaban mootummaan federaalaas aangoo naannolee kabajuu akka qabu isa kaa'eera. Kanumaanis aangoo kana iddoo saditti adda kaa'eera. Tokko aangoo federaalaa jechuun keewwata 51 jalatti tarreesseera isa lammatas kewata shantani lama kewata dibqa nama jalat angule nanule jechun adda baseera tedefanimmo angule adda himbaneda caasa angun itqodeme sedankana keset angu broadcast yohilallo tarre angu motumma federala jedamani kewata shantani tokko jalat caasa famu kes injiru akasmas tarre angu nanule jedamani kewata shantani lama kewata dibqa lama jalat caasa famu kes injiru adessa imo akuma arman elitsede angun hera kanal addal so ane motuma federalas yokin nanno lef walin ifatti hinkenamen angun anno ta jichul ifsata irangu angu hafal kunnen angun anno ti gidame kamera kanas tarre kam kesa tiyu haja ifan hin kamnet angun anno le ta angun anno le salgeni ta jichula garu akuma angawun akkaje katti kasan kunis kushmatan angun broadcasti akka angu federala ta itfuda tanera kunya angu nallo le herikenne yormot man federala jelahate yokin angu tasa bedechu ni dendama
fakenyaf obn sirba hacalu hundesa galma millenamiti kallattin dabarsunsa sirrimiti wanjeduda angu ankun kan dubbatan ikana ratti ijaseeran feheran rolal tanattam
imkun imma hojmata male kallatti seeratin buura tokkoyyu hin qabu kalma silalti se konsertin muzika gelma million tidiyate kun akka motuma nanno romiyatti bi kamti kala qargete fi yema barbaachi sulle qama barbaachi su irra gute kaniyate tae akkasumas anguin sidirka motuma federala jiran kanakka kabajamo obbo abadula gammada ayayi malamari bakka moto ummata akkasumas kabajamo president bulamma magarsafan waltaji irratti argamanida bakka hundisan kun jiranitti kalatti sanan qeequlille ummata balawsuntani angota kanenille qeequ ibusu akkasumas mirgafi angu herri kai kanalle maksuda jidame fatamulinda anaf hasafni san tasal kun akwali jalat ilaga sera hin qabu bermatilen hoji yokin murten qama motuma yokin abata ita kamiju era kanal kawul sanes yotae rawatamuma hin qabatu yede fakaira ulaga sera wani qamme sera biyat wan sanesu bakit kelamu wanta hin qamneda
obbo batru dibaba ibsana latanif heddu galatoma
ifata bele
odut umraf gara soratten sindabers
akada bilen qarqarsa tokumma motumota la majedanetti torban kan keessa bidrum baqattot baate de mun tokko bisan keessa gargale yo kam dikkata nami soddoma caalan keessa turmate akada bilen tun jedanetti adoda abi kun durse himot jiru nami akana bisan keessa turmachu jira warra kana agi tokko baqiyao kana mo jiren wayya barbaadu ya jedanin nami agi guddan gar somale tidufe kana mo nama etiopiati jedabi kunen akka partin madrak yettutti addawawin yaad siyaasa komunistumma qabu fuura kobiya hiikun danda rakkotan hiiku fammo abbooti siyaasa kana moda bile siyaasa ka wayya jireen kana barbaadan cufanu marita umalan kore ministerot hajaala afrika arda finfinnet dumate iftanammo kor bulchota afrika finfinnet jalga bulchote tone rakko afrika ke jirtu fi mata gargararrat mariatan itgaafataman parti afrika kibba bulchitu ensin hajaj siyaasa maluman president america kibba kama jacob zuma irrafuda de mubannane dubbin itgar galti jedan ogeyoti siyaasa afrika kibba itgaafataman parti ensin ramposani kadio filatan jechu akuma ogeesafi ofegecha de mubannane warri zuma de garo itgar galete rakkon hetundu fudande tanafu malumnam guddatin de mumaleje patano dukano
Radio Sagale America galgala kessa salama folakka jalqabe anga sa sadit utatan gajmatat qopya fano romon dabarso siratrawo tagama kenyan utatawlit debina boqonna gari nagat bula amma saganta afana maratu tifufu